andal ana weli faamo wala andal
ana
darta andal jogi o andal
ana
darta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude si muɗum. Andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗo ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande Jverno Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Gorko e debbo, suka e mawɗo, to tawa ɗon leyɗe aduna e hettinade kam fuu miɗo jowto on faa sanne. Oɗon ngoni faa hannden heɗaade programme jannde dewtere seniinde, iwde e Modibo mo joom andal wiyeteeɗo Jverno Magi. Suɓaaɗo faa yottina on ndeeɗo jannde e fulfulde woni. Min giɗo mooɗon iwde Transfo de Radio konngol wayraago. Hettuɗo to masiŋaaji to o, kañum annditirte tappe Alexi Ibu omo jooto on faa sanne. Ndenno hono noon giɗiraaɓe hettiniiɓe, eɗen ngoni faa hannden e ley jannde meɗen dewtere seniinde. So won fuu ko njiɗɗon faamin faama giɗiraaɓe, miɗa ndaarda on neldon min ɓataakiiji. Min ceyoto e heɗaade on kañum e yottinde on kabaruuji. No kisinam e Issa Almasihu waawiri heɓireede e dow majjum njehen yeeso faa jooni e jannde meɗen dewtere annabi Mika'ilu. Ndenno en cagitiima e ley jannde ƴaɓɓiide nde faamude no lamɗo jooman ɓamiri aadi halkan ley fedde Israelankooɓe towru kañum e yimɓe haɓɓiɓe e towru fuu. Nde wonno fedde Israila nde heddoto ana sujidana lamɗo jooman guurɗo mo goongaajo o. Ɗum woni ko mo ɓami aadi mo waɗanan Israelankooɓe caggal nde mo hokkiiɓe jaalaade. Mo hollitii ɓamde ɗo aaya sappo e nayi ɗo ɗiɗo haalaaji. Ndenno mi ittan hakkunde mooɗon leɗɗe tutaaɗe towru wiyeteeɗo Ashira. Mi halkan du ngalluuje tawaaɗe ana haɓɓo e o towru. Ɗiɗo haalaaji ana hollita en faa jooni lamɗo jooman ana wañi towru e towrun kaaku kañum e haɓɓiiɓe e towrun kaaku fuu. Ɗum saabi giɗiraaɓe hannden jamaanu mo ngonɗen e muɗum o ana moƴƴa si leñi heewɗi wonton seli sujidande towruuji nannduɗum hono leɗɗe settaaɗe e hono muɗum. Ka jonnon towruuji ɓiya aadamankoɓe hannden ana heedani e ko heewi ɓerɗeeji maɓɓe hakkillaaji maɓɓe kañum e yonkiiji maɓɓe. En kuɗɗe ana waawi annditireede hono kaalisi, jawdi e ko nandi e muɗum. Ndenno giɗiraaɓe, fay jilli aduna o ana haɓɓidi e towrun kaaku. Ɗum saabi faa hannden ana haani ko ngattanen haqqille e no mbiɗe dewtere seniinde heɓirta sembe ley yonkiiji meɗen. Nden watta so lamɗo joomiraaɗo seyo, nden watta so heɓen mawnen e andal lamɗo jooman kañum e muyɗe muɗum. Nden watta so teddengal hewta naa du hewtira lamɗo joomiraaɗo e goonga. An giɗo tawaaɗo ana hettinii kam, ɗum woni ko lamɗo joomiraaɗo tewtirta homo fuu e meɗen. Ko ñaagoto min woni yo lamɗo faabo en faa jooni hokkude en yahde yeeso e ɗowtanaade konngol muɗum kañum e waɗde ko farata e sago muɗum. Njehen yeeso dey ngaren e dewtere kanko annabi Mika'ilu o faa jooni ɗo suuro muɗum joyi ɓamde ɗo mbiɗe aaya sappo e joyi. Mo wihii ndenno, mi wadan nadu mi saboto jukkugo an wadirde no boniri nondu jukkugo an go hewtan leyele kewde e tawaka ana hettino kam de fu e leydi do halaji lamdo joman ana hollita jukkiran heferbe be dawtanta ko kongol mudum habotobe e lenyol mudungol no boniri ka anden ngaral kanko Isa Almasihu nadu ngarol kanko Isa Almasihu latan to fedde Israilande nyalande moddere nyalande barkinande nyalande jam le mayre fadde am yadi yeso mi tewtiran hettudo masingaji to o walla en hebude fam e anditore meden de
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numero ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filiti 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Dan tiabu fa sanne e do majum den no gidrabe ngehen yeso fa handen de ngaren e mbide sura jeego dewtere kanko annabi Mika'il o fa joni e odo sura jeego o ana wawi nandinede honno sura tatabo andon halaji odo sura jeego o ana hedanini e lini leele adna heddide de kanyum e Israila e hore mudum sura jeegom e sura jeddi o andon halaji mudum fu ana jeedi nenno gidrabe so en jehi yeso e biide ayaji odo sura ngarden e aya arandejo anni hen e li majjum ko dewtere wiyata en kettine kam nadu kettine ko lamdo jomirado wiyata imma fa chardoden chardoden e wameji di yalla wameji di fu ana nana kongol am ka hala ana hedani e ko lamdo jomirado wihi kettine dum woni mbide halaji lamdo joman denno gidrabe ka hala ana hedani e bangal lenyol yimbe odo aduna dum sabi ana hani ko ngattanen haqile e ko lamdo jomirado wiyata en ko jaati andon so wiyede gonga lamdo ana wodi haldudde e meden fa joni dido halaji mbide dewtere senine de fu yo enen woni ko windana dum fu ana hedani e bangal ko kan en famude e ko tawano wadde e ko warta wadde kanyum e ko domi en dum sabi e den bay wihude mbiide dewtere seninde yottindinoje mawde non neddo fu tawado ana habbo e mbiide majje heban yaade yeso le o aduna kaadu jango lakara wodanto dum sabi lamdo joman ana hollita en no kanirden wadirde kanyum e no kanirden jogoraade ko hemede ko nyaagoto min woni yo lamdo uditin hakkilaji berbeji meden de hokke en dotanade kongol mudum nadu dotanade dum e gonga ngaren e mbide ay didi odo sura jeegom dewtere annabi Mika'il fa joni kettine kam wamdeji fami sardo nadu lamdo joman sardoto e modon onon timmode leedele adna de anni lamdo joman ana sardo e lenyol mudum dum woni fay goto wawa salanade mo ko mo warta mo wiya e bangal Israila nane ko lamdo joman wiyata mo noddi leedele adna de fu wara settano sardagol makko e lenyol makko Israila sabi o mo yidi leedele adna de settano e bangal ko mo wadani moddere Israila ka joni Israila ana wodi habademo fa handen giddaabe e li adna mo gonden e mudumbo ni woni kudde hewde tawa ana yaada a wonton ana modja tabe a wadani neddanke modjireji fa heewi ka e do majjum joomun tawete ana habe joni anden dum fu wala ko wodani ni so wana tawede lamdo joomirado ana yidi nadu ana modja tawe wontindinoje de yidi yottindema dum sabi edin kani wattande hakille e ko dewtere seninde wiyata enko sabi lamdo yo lamdo mo jom foccitaare jaati ana modja tawe andu e le golleji lobbeji nadu lobbiji di ngadanda wondudo e maada o a wadiri dum tawe ada hewta tinum ka jonnon lamdo joomirado kanyum andi ko woni e hakkillaaji meden e anniyaaji meden dum sabi gido mi da yidi acca lamdo joomirado e hoore mum saro hakkunde modon ta haboda joom lamdo yo lamdo focciti do wodi denno hononon lamdo joomon ana wodi wadde lamdi din lamdi ana hedani e bangal fedde makko israila fadde meden natude e jande aya tati o mido yidi hettudo masingaji to o walla en fofitirde e nanan e wogeji seeda tiab hononon gidrabe lamdo joman waran wada lamdol mawgol bamde do ay tatido mo wihi fedde makko israila ko ngadimimma e hodun hen woni ko tawamin mi da tampine jaban no e leede mbide gidrabe lamdo joman ana wiha fedde mudum israila ko sabi den no on seli e am nadu wodditi don kam ko sabi denno yoppudon atol am ko ngadumin on denno giirabe hono gol do lamdol eden tawa dum du nadu eden wawi tawde dum le dewtere annabi malakiya woni dewtere sakito tonde hakkunde dewte alkawal kingal andon ciagal nabegol lenyol israila maccungaako leñongol tawama ana wifito warde to leedi mudum en nondu giraabe sabe ko be ngari be wonniti leedi mabbe ndi fa gasiko be tawama ibe njegita nabegol mabbe maccungaako tawano do hewtudo be o mana mudum woni de be nyibitike leedi mabbe ndi fa wodi be tawidama barke kanyum e jawle barke mabbe o waddi be yegitinde navallaji kanyum e tidallaji tawa no wadi ana hewta bedi gidrabe ko yidumin homo fu e meden faamo woni lamdo yo jomirado meden jaati omo yidi hono nondu attitiroden mo gonga ngaden sago makko de teddinen muyde makko de nden non jehen yeso fa joni lamdo joman tawama ana lamdo fedde mudum de nadu ana yewira fedde mudum israila de wara fa holita ko kanko mo wadiinde ka jonnon be ngoda no fay hunde ko lamdo joman tawira ana tonirobe kambe ko he mabbe be tawama subade woitade lamdo jomirado be subima woitade lamdo joman de be jeyi be habbo e kudde de galana fa handen gidirabe non woni ko dum wordi hakkunde enen gon inbe so wiede gonga kile kewde lamdo joman tawama ana danda en e ko boni mo hokki en ngurna makko kesam dum woni andude almasiu e moireji hewdi tawetedi e mudumdi ka dum fu e tawede wakkatije eden fodano adna e anniyajum kanyum e miloji mudu anden dum fu forrata e sago lamdo dum sabi an gido tawadan hettinika so wana wattana haille e ko gonda ko yalla e do majjum lamdo joman ana faabire gonga so en jehi yeso kasin ko dun hen woni ko garten fa paamen e bangal mbiide dewtere kanko annabi mika'ilu do suro mudum jeegom bamde do mbiide aye naydo nden no kanko lamdo joman o mo wodi miccintinde fedde makko israila mo ireji imo tawa o mo wadana dum mo holliti de min wonno ko tawa ana ngabbintinna on iwde leydi misira nondu mi tawama mi sottita ciudi modon e maccu ngago mi tawama du mi nela yeso modon annabi musa harun kanyum e maryama nadu miryam e leydi e mbiide gidrabe hettinibe so wiyede gonga lamdo an holita kanyum woni lamdo joman tawado an sottita be faaje hande yido gongaaji du so wana faamen dum enen tawabe an goddini e isa almasiu hande so wana miccitoden anden ngattanin haqile du yo almasiu isa e lei mayde mun kanyum e pinal mudum tawa an sottita en e luttiji meden un sabi an gido hettinido so wana anda odo kabar fatida lamdo joman ana hollita lenyol mudum israila kanyum wonno ko tawa ana sottita be nde wonno on maccube on tawabe gollude golleji nawdi on tawanoma e tidalla mawdo to leydi misira fay goto du wodano wawno do sottitinde on dandune on e din golleji bondi so wana fani warumin e modon e do tawede midanela e modon annabajo dum woni annabi musa denno girabe fa handen so wana wattenen haqille e dido kabaruji enen tawabe ana gunini e isa almasiu miccita ko wonnoda fadde mada gunninde e isa almasiu miccita ko tawanoda dum woni nawalla kanyum e tidalla mo tawanoda e mudum fadde isa almasiu sottitindema nden no gido so attaiki ma fa wodi a heban famude so wiyede gonga almasiu dawrinima golleji mawdi e hono mudum wala dum sabi gido minka mi asseyi mi da welto sabi lamdo joman wadani kam moddere maunde nde fay innam e babba am wawata wadana kam dum woni sottitinde am e luttiji kanyum e sellinde kam e nyaw mo fay goto wawali sellinidu gidraabe fa handen so wana andanin moqireji lamdo jomirado di de njatten dum e ko wadani en ko gonga eden wawi yettirde mo hundkoji meden ka golleji meden du so wana yettamo anniyaji meden kanyum e ko ngodu den wadde fu so wana hollita ana yetta ana andani moqire nde lamdo jomirado wadani en de jati so wiede gonga lamdo fa handen yo lamdo mo anda nadu lamdo wodnodo wodi fa joni nden no jehen yeso fa handen de nanen ko kanko lamdo jomirado mo warta mo micintina fedde makko israila mo wihi de onon lenyol am micite ne wonno balak kananke leydi moab tawirama anniya wadde on ko boni nondu annabajo penejo vietedo balam biya beor o tawama ana jabomo gilla nokku vietedo shittim fa warde e nokku vietedo gilgal yalla odon keba andutinde golleji foccitidi di lamdo jomirado wodi wadde odo kabaru ana fillane en le deutere deuteronomia andon so wiede gonga odo kabaru holliti en kile kewde lamdo joman bami adi hokkan lenyol mudum israila leydi kanana fa leydi ndi woda nanobe ka e le majjum kananke moab mo warino faabe jabbo leydi mudum o tawama ana nodda daggada nadu gorko daggada penejo warde fa huda lenyol israila ngol kanko balak mo hollitibe de ibe hani hudede ka jonnon lamdo jomirado e hormudun watti le hunduko kanko balam fayinde wonno kanko balam omo yidino kalis lamdo watti e hunuko makko halaji in halaji ana hedani e wide de mo wawata jalaade lenyol israila ngol sabi lenyol israila ngol yo lamdo jomirado woni ko tawa ana barkina dum lamdo ana wodi micintinde be faabe faama kanyum woni dandowo be kanyum woni wawdo marde be kanyum woni wawdo hinnade be an gido hettinido dum woni ko yidmin faama faatiida nden hononon so wana ngattanin haqille e ko lamdo jomirado tewtirta en wakkati fuko dum woni dotanade kongol mudum e gonga kanyum e yaade yeso e tintilade kanyum e wadde sago makko wakkati meden o wadda e reggade ka fadde meden yaade yeso fa joni e lay jandeji meden di de tawten famude eno balam kanyum e balak waddi kanyum e no lamdo jomirado hollitimo mo hana hudde lenyol israila ngol min daddan hettudo masingaji to o walla en fofitirde en nanan e wogeji seeda tiab fasane ele majjum gidabe denno kanko balam o mo jabbiti balak kananke leedi moab mo wihi dum de hono hen hudiram min neddo nadu mo lamdo jomirado hudali mi wawa wadde non sabi lamdo joman yamirali kam mi hudabe ka hal gidrabe so wiyede gonga ana hani ko famina en eden godi gidrabe suranowo on woni almasiu isa dun sabi so wana habode ne makko tinno den gaden ko forata e sago makko nden mo faboto en e wakkati mudum jaati so en tawama e tidalla nadu en tawanoma e tidallaaji hewdi fade meden warde e isa almasiu nondu ne garden e makko ne mo tawama o mo danda en e majji faawana hese ana hani ko njettemmo ana hani du ko njehen yeso e dotanaade kongol makongol an gido anda dum woni muyde lamdo jomraado muyde makko de yo en habbo e makko yo en laato gotum e dotanaade sago makko yo en habbo e ko mo tewtita homo fu e mede e leedi do halaji lamdo joman an hollita lenyol mudum israila min wonno ko tawa an habano on mi tawama mida habano on nde kanko kananki leedi moab vietedo balam o mo tewtino famo huda onde nondu girabe balak chagite mudum fay goto dulladu mo tawama o mo yada e annabajo penejo vietedo balam o to nokkude wamde hewde dum fu yalla on ana heba tawirede hakkilantaku hudde lenyol lamdo jomirado ka lamdo e hore mudum sabake nde hunde latade dum sabi gidrabe ana hani ko teddinen lamdo jomirado haboden e gongaji mudum di yalla teddengal e yettende ana wodano mo fa bada wakkati meden o reggoyke gidrabe nedno en baran alluwal jande meden so lamdo joman lubiken wakkati goddo tawi eden godi jam e challal en heban yaadi yeso e do alhorma isa almasiu amina
ko ketti do joni ko le iwde e soudu radio transwar radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transworld Radio Le lampe Hollou en Wakati Gwok Kassem Tawe et Ngouri et Ntchelli Tchete Tchete Tchelli Koy Am Tchelli Koy Am